Majestic Production.
Gambe mabiti, sindio, take and like it. Take it for lucky, take it, take it for lucky. Huku kamambi, nakupenda, nakutaka. Unafanana kama nani, I love you. Unafanana kama nani, you love me. My mind, tamu mlembo. Kiti vigumu mind, yo viache. Kwa sababu vinaweza kukunja. Oversize it, trust me. Please don't get scared. Nimekubali mimi mtamo wangu, ufleshi, fleshi. Nimekubali mimi mtamo wangu, ufleshi, fleshi. Siko mnyonge, niko fleshi, niko fleshi. Siko mnyonge, aishu ya kweli niko fulahi. Nilipo kachini huko nyumbani, nilianza kufikiri ulu wetu. Jua jua datuto tutuko poa. Havaidi, walishuwa unipe. Ninakubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fuleshi. Ninakubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fuleshi. She's equipping, first put photo of you wa ataya. After put photo ni wa ataya. I touch you like glasses. Nakupenda kama nyumba ya vyo. Kwa galanze ngenje vila huli. Nikundanke nje vila huli. Nikundanke nje vila huli. Kila mota nafanya kosa. Kosa moja liache mke. Ahadi, ahadi ni deni. Mimi napewa kuliko wale amekubali kunipa. Na mashukuli vizuli na kijua. Tunashirika, tunashirika. Tuna kusibiriti sisi wawiri. Ninawambia, ninawambia. Na kusudu langu japa nechukue. Ana kusudu la kazazi mwachi. Ana kusudu la wewe wachi. Lakini wewe Mungu alikuumbaje. Kutema mimi nataka papu. First time on the show them you are putting. Shake shake I want to do that. Shake shake I want to do that. Habali za leo. Lakini maini habali za jana. Na kuuliza habali za juzi. Tuna habali za juzi juzi. Nimekubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fleshi. Nimekubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fleshi. Siko mnyonge, niko fleshi, niko fleshi. Siko mnyonge, aishu ya kweli niko fulahi. Nilipo kachini huko nyumbani, nilianza kufikiri ulu wetu. Jua jua datuto tutuko poa. Havaidi, walishuwa unipe. Ninakubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fuleshi. Ninakubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fuleshi. Mtamo wangu abadani kuniacha, kunichukia. Fadati habari za maisha. Kira muta pende mwenzake. Wakona nina kuonyesha. How our love then it should be. Bili tuendeleo kuwa powa. Tiki, falaki UG. Don't lose my mind. Kwa ukweli, tunafaulu. Kwa ukweli, tunafaulu. Nimekubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fleshi. Nimekubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fleshi. Siko mnyonge, niko fleshi, niko fleshi. Siko mnyonge, aishu ya kweli niko fulahi. Nilipo kachini huko nyumbani, nilianza kufikiri ulu wetu. Jua jua datuto tutuko poa. Havaidi, walishuwa unipe. Ninakubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fuleshi. Ninakubali mimi mtamo wangu, kufuleshi, fuleshi. Ever sharp.